Ungathengisa umphefumulo wakho. Kulezi zinsuku abantu abaningi bafuna imali ngokushesha. Abafuna ukuhlupheka. Abafuna ukulinda izibusiso. Babone izimoto ezibizayo. Izindlu zinkulu ezinkundleni zokushumana. Izingubo ezibizayo. Lezi mpilo sokuzigabisa. Bese bekhona ukubuza bathi. Otheba kanjani ngokushesha kangaka, wakuthola kanjani konke lokho esikhundleni sokusebenza kanzima. Baqala ukuba nomona lokungabekezeli. Abanye bayizwa kubathakathi, bathembiswa intebo esheshayo nemphumele belula. Batshelwe bathi thatha lo muthi koma umzimba wakho ngawo, sebenzisa le mfihlo.
abanye bahambe ndlele ningozi abanye balandela ungunyama abanye bashintsha ukuthula baba ngenwa yenkhebo yesikhashana kungakhumbi kutshela nomuhla
ngilandeleni yakho
yakikusasa lakho ngobukhotho themba unkulunkulu nsuku zonke
isinyathelo
Zofika, izibusiso zakho zizofika.